Joshua 6 verse 1. IJericho lalivaliwe amasango alo ngenxa abantwana bakaIsrayeli kwakungaphumi muntu kungangeni muntu. Verse 2. UJehova wathi kuJoshua, "Bheka, nginikele esandleni sakho iJericho nenkosi yalo namaqhawe anamandla." Verse 3. Niyakuhaqa umuzi wonke amadoda empi niwazungeze umuzi kanye uyakwenza njalo izinsuku eziyisithupha. Verse 4. Abaphristi abayisikhombisa bayakuthwala amacilongo ayisikhombisa ejubhili phambi komphongolo ngosuku lwesikhombisa niyakuzungeza umuzi kasikhombisa abaphristi babethe amacilongo. Verse 5. Kuyakuthi lapho bekhalisa kade umphondo lwejubhili nalapho nilizwa izwi lecilongo bonke abantu bakhamuluke ngokukhamuluka okukhulu ugange lomuzi luwele phansi endaweni yalo abantu bakhuphuke lo nalowo aqonde phambili nje. Verse 6. UJoshua indodana kaNuni wabiza abaphristi wathi kubo, "Phakamisani umphongo lwesivumelwano." Abaphristi abayisikhombisa bathwala amacilongo ayisikhombisa ejubhili phambi komphongo lukaJehova. Verse 7. Kubantu wathi, "Dlulani uzungeze umuzi abahlomileyo badlule phambi komphongolo kaJehova." Verse 8. Kwathi lapho Joshua esekhulumile kubantu, abaphristi abayisikhombisa bethwele amacilongo ayisikhombisa ejubhili phambi kukaJehova badlula babetha amacilongo umphongo lwesivumelwano sikaJehova wabalandela. Verse 9. Abahlomileyo bahamba phambi kwabaphristi ababetha amacilongo nesigaba sasemuva sawulandela umphongolo bebetha amacilongo besahamba. Verse 10. UJoshua wayala abantu wathi, "Aniyukukhamuluka ningalizwakalisi izwi lenu, kungaphumi igama emlonyeni wenu kuze kufika usuku engiyakuthi ngalo kini, khamulukani bese nikhamuluka." Verse 11. Wayesenza ukuba umphongolo kaJehova uzungeze umuzi wawuhaqa kanye base befika ekamu balala ubusuku ekamu. Verse 12. UJoshua wavuka ekuseni kakhulu abaphristi bathatha umphongolo kaJehova. Verse 13. Abaphristi abayisikhombisa bethwele amacilongo ayisikhombisa ejubhili phambi komphongolo kaJehova bahamba njalo bewabetha amacilongo abahlomileyo bahamba phambi kwabo nesigaba sasemuva sawulandela umphongolo kaJehova bebetha amacilongo besahamba. Verse 14. Ngosuku lwesibili bazungeza umuzi kanye babuyela ekamu benze njalo izinsuku eziyisithupha. Verse 15. Kwathi ngosuku lwesikhombisa bavuka ukuntwela kokusa bawuzungeza umuzi ngandlela yinye kasikhombisa ngalolo suku kuphela bawuzungeza umuzi kasikhombisa. Verse 16. Kwathi ngokwesikhombisa abaphristi sebebethile amacilongo uJoshua wathi kubantu, "Khamulukani ngokuba uJehova uninikile umuzi." Verse 17. Umuzi uyawahlukaniselwa uJehova wona nakho konke kukuwo. URahabi isifebe kuphela uyakusinda yena nabo bonke abakuye endlini ngokuba wazithukusa izithunywa esazithumayo. Verse 18. Kodwa zigcineni nina kukho uqalekisiweyo funa lapho seniqalekisile nithathe kukho uqalekisiweyo nilenze ikamu libe ngeliqalekisiweyo nilihluphe. Verse 19. Kepha lonke isiliva negolide nezitsha zethusi nezinsimbi kungcwele kuJehova kuyakungena endlini yengcebo kaJehova. Verse 20. Abantu basebekhamuluka amacilongo abethwa. Kwathi lapho abantu bezwa ukukhala kwecilongo, abantu bakhamuluka ngokukhamuluka okukhulu, ugange lawela phansi endaweni yalo, abantu benyuwela emzini lo nalo waqonda phambili nje, bawuthatha umuzi. Verse 21. Baqalekisa konke okusemzini, isilisa nesifazane, abasha nabadala, nezinkabi nezimvu nezimbongolo ngosiko lwenkemba. Verse 22. UJoshua wathi kulawo madoda amabili ayelihlolile izwe, "Ngenani endlini yesifebe nikhiphe kuyo wesifazane nabo bonke anabo njengalokho namfungela." Verse 23. Izinsizo zazizinhloli zangena zamkhipha uRahabi noyise nonina nabafowabo nabo bonke anabo, zakhipha bonke abomuzi wakhe zababeka ngaphandle kwekamu lakwa Israel. Verse 24. Bawushisa umuzi ngomlilo nakho konke kukuwo, isiliva kuphela negolide nezisha zethusi nezinsimbi, bakufaka endlini yengcebo endlini kaJehova. Verse 25. Kepha uRahabi isifebe nabendlu kayise nabo bonke anabo, uJoshua wabasindisa. Uhlala phakathi kwa-Israyeli kuze kube namuhla, lokhu wathukusa izithunywa uJoshua azithuma ukuba zihlole iJericho. Verse 26. UJoshua wabafungisa ngaleso sikhathi wathi, makaqalekiswe phambi kukaJehova umuntu osuka akhe lomuzi waseJericho. Uyakubeka isiselo sawo ngokulahlekelwa izibulo lakhe, amise amasango awo ngokulahlekelwa ngomncinyane wakhe. Verse 27. UJehova wayenaye uJoshua, udumo lwakhe lwalukhona ezweni lonke.